You could get out there. Sati miracle, in a miracle, it could be. Tactic on it.
Right, bitch.
In a wabu. Sindine mulendo Yezi isa nondiri wakwaya Nenari katolika wabatinde Nandi bwere sakuno ndenzanga Ankati vutori yankundi inu Zinchito zanu wabusa ndinamba Sinali za chilendo dipo yamba Malilime paka mwa antu kumagwa Nina mvalanga, nina mutachula Mutita bwera mpingo kuone Ache mwali musa wa inu ndibanja Nina famera mwa chita kulasa Muna tendi mukesa di mwa muna Pano bachaka chata ulo
Ten minutes.